yaka ya utasha isavana Sis awunyumu kumsiana mwana Imanga kujala kura nukurans Imanga kujala kura nukulani Kwa uraza sa kutoma soma Uyaka yanta kutoma soma Awa ajuke Uyaka ya mama mama Kuka wanisia na wana Anijipini mina Sakutala na shibona Uyaka ya malilava Aninga kilevi guruma nitika wanisia na wana Aninga kilevi guruma nitika wanisia na wana
Okay, okay Baby girl, I need the pin. Tata wanna wanna please. Tell him baby I jig. Told him pat that lava jig. Na kuranza you so sweet. Ni responded tika sim. You so pretty look of skin. Lips that we set the pin. Kunga ruko na many week. Uya kaya this week. Kuranza we. Cover if you want. Kata uni thing. Usa se kilo. Kita pick. Day one was sleep. Day one was sleep.
Fuka wani siya na wana. Ani di pini mina. Sakutala na shibona. Uya kaya mali lava.
I'm not going to be able to get a little bit of a
Sandwa Sam is your yami Avalisa. Inyakumbu.